upate salali. Marekani wanaitaga dolali, ukweni wanaitaga mahali. Uwezi pata mwali kama mfuko ni ukochali. Hivi kwenu inanyesha kama huku, au kwenu kuna jua? Mana huku kuna mvua ya hera. Hivi kwenu meme umekataluku kama hakuna tanunua? Mana joto nalijua inakera. Paka Mungu kujibu imenichukua muda. Tusha tuzo na nduku sababu tunafuba. Hakuna tuzo ya unyonge acha kuna dishida. Ukipata kidogo hakikisho na shiba. Hata ukikisha ba
beat kwanza president wa sheria na ingia.
Yeah, ingia.
Pewa mbili mbili kila mtu from the front to the rear.
Yeah, yeah.
I got my salary, oh my salary. Feeling like a politician with the money. Ladies on my neck spoiling them with money. Naka kinipa vizuri ntalipa mahari. Nyama kilo mbili, kredi ni mbili. Ofula mfulunji naona tumbili mbili. Kwa bank ni mamili, kupigia pole mwili. Itatoka hapa na warembo wawili. Nobody can spoil my day today.
Spoil my day today.
The town and the village must know my name today.
Know my name today.
Kwa majina ni yani wananijua. Kenya tu Uganda tunasumbua. Afrika na dunia tunaichukua. Leta chorus fast buda nimeshaua.
Mulage kuwaleti ya kwa dhabu.
Kuna msala.